Katonda nzize olwalero nga nkoye. Nzize olwalero nga nkoye. Buli mwaka ogujja balangirira nti omwaka gwange. Emikono ne mpanika n'akalulu ne nkakuba n'okusiba ne nsiba naye kugwako ng'embeera eganye. Kuluno nkoye, guno omwaka nkoye. Mukama nkoye, ogamba abakoye bajje gy'oli nzize. Kanda babakoye, kanda babakoye, kanda babakoye, guno gwe gusemba Mukama nkoye. Kanda babakoye, kanda babakoye, kanda babakoye, guno gwe gusemba Mukama nkoye. Wayawula ennyanja ng'okozesa muggo gwa Musa. Dawudi yakuba Goliasi ng'akozesa jjinja wazaza Sara. Ow'emyaka ekyenda wali walina sirimu nga muli awulira akooye eddagala. Mukama yamba abalina kansa bangi wali wali wano nga muli awulira akooye ebizibu. Gwe wagamba nti abakwesiga tolibaleka. Kanda babakooye, kanda babakooye, kanda babakooye, guno gwe gusemba Mukama nkooye. Kanda babakooye, kanda babakooye, kanda babakooye, guno gwe gusemba Mukama nkooye. Mukama oli munene, tewali kizito maaso go. Ssebo oli mukulu, tewali Mukama kikulema. Otatuyambe, ani anatuyamba daddy? Bw'otyo owonye endwadde zaffe ng'ate eddagala lyabula. Wali wali wano nga muli awulira akooye obwavu. Akoze buli kalimu agezezzaako naye embeera eganye. Wali wali eyo nga muli awulira akooye obugumba. Penina afuse penina, Mukama yamba awulira akooye. Bambi akooye, nange Mukama akooye.